Sibingeleleke emlaleli ohlelweni esilethulela ngela uthezinhle umnyango wezokuthutha KwaZulu Natal. Uyazi ke ukuthi mangabe sesingena kulolu hlelo lwalomnyango sisuke phela sinayo inqokonqoko ubaba uMthombeni okuyena ke ongqongqoshe walomnyango engaphethe ke wona wodwa uhamsana nomnyango wezokuhlaliswa kwabantu. Kodwa namhlanje ngoba uhlelo luqonde nje ngqo nezokuthutha ingako sithi ke umnyango wezokuthutha. Mthombeni sikwamukele.
Sibingelele kakhulu uMamviki, sibingelele kakhulu nakubalaleli bonke bakho emakhaya mkhatshwa.
Siyajabula ukuthi siphinde sibe nawe mkhulu umsebenzi. Engathweni uChristmas ususheshe nje wawuthola ngoba wehla wenyuka nje kuloku kuqalile uDisemba. Kodwa ke singakakhulumi sikuzele la namhlanje. Kunezinto eyiningi osuzenzile engifisa ukuthi sidlule kuzona ikakhulukazi le ndaba yalapha ya emngceleni la kwakhiwe khona i-Jersey Barrier. Enjani i-Jersey Barrier?
IKwaZulu Natal isizinda sentuthuko nezinto eziningi kodwa ke sinomakhelwane amazwe swakhele nawe Swaziland, Mozambique, Mozambique nawo Lesotho. Lapha ke emkhanya kude kunendaba yokuntshontshwa kakhulu kweimoto bese besaba nje abantu kakhulukazi ama double cab. Sase siqhamuka ne strategy ke ama Jersey Barrier kusho ukuthi ubonda olude olusukelenzela ukuthi imoto noma bekuthiwa iqhamuka kuphi ingakwazi ukudlula. Waba iyalekela kakhulu. Ngicabanga ukuthi eminyakeni u-5 edlule bekuntshontshwa imoto ezikho 450. Selokhu saqala ukulokha lo donga kusantshontshwa imoto ezu-32. Lehlile kakhulu kodwa nakho lade siphuma khona sesosela sesiqedela spend almost 62 million besihlangene ne-SNDF. Bayabonga kakhulu inkosi uMabhuti Tembe ke nakhona yalithakasela uhlelo futhi yalisokoza eduzane. Kubuhlungu nje ukuthi omunye wabafethu uJuda wagcina edlule emhlabeni. Uyekade ayishoshozela nokugada kakhulu intuthuko kodwa ke ngicabanga ukuthi igazi lakhe likwazile ukuthi lisebenze sikwazi ukuthuthuka so izoqhubeka iproject ihambe kahle iphelele ke first phase.
Ehhe siyabonga kakhulu Mthombeni mkhulu umsebenzi njengoba ngisho ukuthi uthi ungapha uphinde futhi uphuthume ngapha. Nansi indaba enkulu ngike ngezwe ukhuluma kweminye emsakazo mayelana nesiteleka lesi so long distance. Uhamba kanjani?
Ngicabanga ukuthi mamfike fanele sisho ukuthi ke KwaZulu Natal esinye seyifundazwe esinendawo eningi kakhulu enamatekisi. 70% wabantu abayemsebenzini bahamba ngawo amatekisi. Imboni esihloniphayo, imboni esithuthukisayo. Selokwangena ke mawa bokhumbula kumazala nkosi ngo-94. Kwaba khona i-formation ya-Santaco okwakuzoba indlela nje ukuthi ke kube khona i-umbrella association wonke angene ku-Santaco mase engenileke yaqeqeshwa anikezwa ama-permit kodwa kuyiqinisa ukuthi kuyaba khona isikhathi kakhulukazi kama-90s uzokhumbula uMamviki ukuthi bekade kunomsindo okukhulu uliwa bafa abantu kwaze kwaba khona igama le-inkabi kwathatha i-resolution ke ngaleso sikhathi ukuthi hayi akasiyenze ibhizinisi abarejiste kahle futhi uhulumeni abathuthukise lenzi uqeqesho wonke kumuntu ngoba osuka kuhulumeni omdala kwakufanele kwakhona ucross wakudala umthetho soshayiwe ube nepermit ipermit ke kufanele kusho ukuthi irank nerank kwassociation sokuzokunikeza islip nereceipt ukuthi uyaqualify amasuku ungakwazi ukuyothenga imoto uyaqualify aduma uyakwazi ukuthenga imoto mase kuba khona isigaba sesibili umasipala umasipala kuba khona isirank mase kuba lot stand nakhona fana umasipala kunikeza ipermit ukuthi nakhona nayo mase uyaka transport ke eminyangweni so phethe lezi zinto zombili mase transport unayo ke ipermit usungalithenga itekisi so that uzokwazi ukuthutha abantu kodwa bathutha kufana bene PRGP ke nayo lozo be drive ngalo ndlela mase yakwazi ukusebenza kodwa kuyiqiniso ukuthi ke yakhulukaze u Durban Lonk ube naso izinkinga zokuthi bafuna ukuthi basebenze emimizila bengenawo ama permit siyalungisa lo dabu uthi ayakho umuntu ofana bemgwaqweni engenayo ipermit kuno operation channel lako ukugadile ukuthi itekisi netekisi uma kwenzeka ingozi ama insurances nabo IRF ababakhokheli lobantu so kumgomo wethu nomsebenzi ukuthi wonke umuntu osemgwaqweni akabe khona lo permit siyaxoxisana ke sihlangene no Santac sahlangana no long distance ngoba long distance nawo bambise Durban station abantu bathi thina siyafuna ukubathatha abantu sesinenkingi ukuthi bakhona abavele batelekoza kwethu manje asikwazi ukusebenza so gcina sisebenze ngenkani mase kuba khona unxushunxusa abancenga sathi alingaxabana kwamanje na siyakhuluma ke nabo cabanga ukuthi kusweni ke nizwakile komimsakazo sikhuluma nosekela sihlala ubabunalo uthi asiliyeke lo daba ngoba ngicabanga ukuthi kufanele sicomply akekho umuntu efanele abe semgwaqweni nga comply ngicabanga sotholakala isisombululo ngokukhulu kushesha sokwazi ukuthi sibuye emsakazweni sobika
angibonge nje Mthombeni ukuthi ngizwile mawuchaza noma ngizwe engathi ubabunala akayizwa kahle ngizwile mawuchaza leyo ukuthi azikwazi phela ukuthi imoto zingene zibe iningi kumasipala omncane ngoba manje imoto mase ziningi abasezo kuyithola manje imali ngophela angithi sesogibela ke sibancane kulo masipala sogibela kule moto number 1 lapha zimele zezinye ezi 20 singabatholi abantu koze kuphinde kube number 2 ongenzeka mhlambe imoto yes 20 igcina ingasebathola ngabantu ngalolo langa ibathole ngelanga elandelayo ngikuzwile impela mawuyichaza leyo ngithemba ukuthi ke nabo abaneni bamatekisi bayayibona futhi bayayizwa namhlanje na ke mkhulu umsebenzi hey, kichable, gaba ngambe ngakhona impela ngathi ngifuna ukulibona kuqala. Ngifuna ukulibona kuqala leli bloho lala enhlungwane. Umgwaqo nebloho kuvulwa kabusha.
Kuhle kakhulu okwenzekile kodwa kunazo izinyembezi mamviki ngifuna silishiqinise ukuthi kwashona abantu imizi yabo futhi yamuka inkosi yesizwe esathamba na inkosi uNgcobo uyaveza nje ukuthi kusena nomuzi abasemakhandleleni ngenxa yama DNA kufana ahlale emoshwali isikhathi eside so solihlekelela lo daba senza netheko no health kodwa kuyiqiniso ukuthi la bloho lixhumana izindawo eziningi almost yonke ink uma nje ucabanga mosuka enanda uyakontuzuma nakomashi kuyasetshenziswana so mase khona istrap seblorho elingasekho balimala kakhulu abantu ukuthatha isikhathi siyafisa ubabonga osomatekisi bala nabo osomabhizinisi balekelela kakhulu bahlaba umkhosi sasebenzisana lidle u21 million unikezwe ikhampani yomuntu omnyama waliqeda on time kodwa sibe neconcept yokuthi ama subcontractors asendaweni fana benefit now shiwe 2 million ngona ke le ndaweni bakwazile ukwenza mase kuba khona abaqashwayo bajabula kakhulu abantu kodwa sebenezinto abazicelayo ke bathi bayacela itheke uphela lifaka ama street lights kusale sekukhanya nje kube kuhle banokhisimusi omuhle cawani bayajabula kodwa bokhona ke into abakhala ngayo bathi buningi ubugebengu obenzeka kule ndawo ntambama ngicela ngithe ngizokhuluma no provincial commissioner mengibacela mengisuka ngakhuluma naye wathi ayinkwale inkosi sokwenza usuku so raid nje ke sobe abantu abanezikhali sibheka abantu laba badayisa ama drugs ngoba sifile ingane zethu amviki izibulala ama drugs kubuhlungu kakhulu ukuthi sizwe simnyama sikwazi ukudayiselana sodwa izinto ezimbi kanje kube khona ababa merchant igcina nje ilimaza ne image so sosebenzisana sikwazi kodwa ukuthi ibe kahle kodwa soyigada ukuthi ayithuthuke indawo yethu yephambili
ngiyazi futhi ukuthi njengoba ngithi nami ngiqale ngakho ngaphambi ukuthi ngizela nawe uqale wayohlola operations yahlola
Operation siyahlola senza usiko mpilo ukuthi iproject neproject nje kuhle uma sifika komamviki sifika simemezela ukuthi hey kunomsebenzi webillion kodwa kubalekile kakhulu ukuthi emisi yahlahla uchecke ukuthi bayathuthukiswa yini abantu abesifazane baya thola imhlomulo iyouth iyayithola imhlomulo so siyayisikenze la process yeoperation sahlola kuona wonke ama project akhona so senza kanjalo saqa safika nakhona a month ago siyobheka izobe selrade nibhuloho ziningi indawo esizivakashela siqale Alverstein nje this morning kune project value 136 million ekhona ke nayo enikeza abantu bakithi sifisa ukuthi lo 3.5 kilometers uphele on time yonke ke project ne project imgwaqo ama block sokwazi ukuhlola kwaZulu-Natal ukuze sithuthukise isimo nalezindlu kwa human settlement sisuke sokwenza kanjalo ukuze sikwazi ukuthi isimo sethu sibe ngcono
angikwazi ungakusho lokhu emthombeni ukuthi kukwane roadblock nami ngibonile kancane lapha e Marine Hill Toll Plaza nihambisana naye inkwalo yenkosi
I joint operation sivumelana nje ukuthi wonke SAPS RTI ushanela Metropolis o traffic kuma department siyabasebenzisa ngoba sifuna ukuthi ikwazi uNatal mofika khona wazi uphephile moqhamo nje ngakho fundrinene wazi ukuthi mofika eMaranhill yongena eThekwini sigadile ku N3 noma ngabe ku N2 uya ngakho uGoodstreet rank onyeni uya ngakho Mpangeni uya ngakho Joseni sigadile izivumo umgaqo ezokwenzela ukuthi abantu bakithi abathola ama holiday kahle baphephe sikhiphe zonke into ezobutha nongaba nenkinga sibuyisele eceleni imoto engekho roadworthy ukuze sikwazi ukuthi wonke umuntu ofika ekhaya iphephile ne transport ehamba abantu ipermit fanele ibe khona ne truck ayibithwala umthwalo kahle siyaskena kunemoto ekuthiwa isangoma ekwazi ukubheka ukuthi hayibo le moto yaduma ayiregistriwe ngokusemthethweni number plate ayikho akazithelelile into zakhona zonke lezo zinto iyasilekelela ukuthi asiye phambili ngise ngenza amanqoko izolo ngathi le moto ehlambda sekufanele sifake ne gadget ukuthi labantu abangazondla izingane zabo ayiveze ipipi iveze isangoma siveze ukuze abantu bondle izingane isimo sibe kahle
sesiyaphetha ke emthombeni ngicela nje umyalezo wakho kulabo abahlumekezekile ngesikhathi sesiteleka nanomyalezo wokuthi phela sesibheke emaholidini kaChristmas
uNkulunkulu siyafisa ukuthi ke bathole intethelelo enhlizweni zabo abantu bakithi ukuthi bavuke abantu bayafika akho umuntu erank imoto zimile siyafisa ukholisa obasi bethu kuthina bavoti thina ke oma bethu nosisi bethu nabobhuti bethu kade behlukumeze isikhathi ke emsebenzini so sicabanga ukuthi siyafisa ukholisa kulokho kodwa cha sizosithola isombulo siyafisa ukuthi siziphathe kahle sikhumbule ukuthi uzofika manje uJanuary siyibeke kahle imali eceleni sijabule ngokuzinakekela kwaZulu-Natal alifakwa libuye nasephula umthetho
Mthombeni. Ungqongqoshe wezokuthutha nezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal umhlonishwa uSiboniso Duma ebesixoxa naye ke mayelana nokuvulwa komgwaqo kanjalo futhi nebloho laseNhlungwane. Njengoba umcimbi umkhulu nje la eNhlungwane eNanda New Town C kuvulwa ke umgwaqo kanjalo futhi nebloho umgwaqo inhlungwane kanjalo nebloho elalikhukhulekile ziningi izinto ezonakala ngaleso sikhathi bekukhona ke inkosi yesizwe uMapholoba kodwa njengamanje sithanda ukuthi sixoxe nenduna ubaba uNtsuza emshazi sikwamukele emsakazweni
ngiyabulisa
siyajabula ukuthi sibe nawe siyafisa ukuthi uchallenge japo ukuthi injabulo ingakanani ngiyazi ukuthi injabulo kodwa ihambisana nenyembezi ngendlela okwenzeka ngayo izinto ngesikhathi sekukhula kodwa namhlanje injabulo yokuthi selilungisiwe leli bloho sulungisiwe nalomgwaqo ngizwile futhi ngathi kuzofakwa nogesi
kunjalo nje emsakazi sibonga kakhulu Nkosi yami umsebenzi owenziwe umnyango oholwa uMC uDuma umthombeni because lela bridge li link yamalokishi Ntuzuma Nanda New Town njalo njalo so bokulimaza kakhulu lemphakathi yakhe le ndawo yasenanda
ngakho
ke inkosi njengesizwe samaqadi sithobe kakhulu sijabula kakhulu siyobongela nomphakathi wale ward ngalolu sizo oluqhamo namhlanje njengoba le bridge belivulwa ngasemthethweni inkosi yamaqadi no MEC namakhansela
ehe kube khona noqwashisa umphakathi mayilana nokwakha endaweni ethandwa kakhulu ikhukhula
impela nje emsakazini ngipho njengoba nathi sinehlelo lezindlu siyaqaqaphela kakhulu ukuthi abantu mabebekwa bangabeki endaweni ezi high risk ngoba abantu abavese bakhe nje ngoba kukuhle kunesihlabathi kanti indawo enemvula prone to disaster so siyabonga kakhulu ngoba sesisi thole ululeko olukhulu kulabantu abaphethe ekutheni abantu ababekwe ezindaweni eziphephile nalabo abakhe lapho siyabanxusa ukuthi mabasuke bangabi sengozini ngoba ikhukhula zeimvelo asazi uNkulunkulu responda nini kuzona so kungcono ukuba safe than be sorry.
Yebo. Ngizwile kodwa ngathi ke labo abake baba bathikamezeka ngaleso sikhathi bazothola indawo bakhelwe khona.
Inkosi ke imemezelile ukuthi ngoba ukhansela lapha nomemezela ukuthi banenkinga yomhlaba so abazi ukuthi abantu bazobabeka phi. Yathi inkosi ngoba ngikhona ngenkosi yenu uzani kumina.
Yebo.
Ngininika indawo. Kusemaqadini konke la.
Yeah.
Ethekwini semaqadini.
Yeah.
Okhozini kusemaqadini.
Ngiyazi ukuthi phela elamaqadi lizwe loshona ezayo.
Exactly.
Yeah.
Therefore abantu abeze thina office lesizwe bazothola indawo zokwakha eziphephile.
Mhm. Ngiyabonga kakhulu ngiyajabula mshazi ukuthi kukhulumeke kahle kangaka kodwa ngeke ngiyafisa ukuthi ubungqome ubudlelwano obukhona phakathi kwenkosi yesizwe kanye neminyango yonke nje empeleni yize namhlanje ke sibheke kakhulu kwezokuthutha
inkosi ngathi nje ipassionate kakhulu ngentuthuko kusuka nje enkosini umqhawe kuze kufike inkosi ebusa manje amaqadi aziwa ukuthi abantu abathandayo ukuthi abantu besizwe bahlale kahle ngakho ke njengamanje futhi kimsakazi sine project ekhona izindlu ze about 100 now ngoba ze above 65 but ngicabanga ukuthi makuphele lo lenyanga zobe sizwa ku 100 ezezakhiwe phansi kwehlelo lwa human settlement through into ebizwa ngokuthi NHFC okuyi agency ye Department of Human Settlement enika labantu laba abahola kancane 3500 akathi ukuthi abangakwazi ukuthola i-bond i-mortgage so lolu hlelo lokuqala emaqadini noma lokuqala ezakhweni zama endaweni zamakhosi ukuthi abantu bakhelwe lezinto so very soon so sis launcha lezinto program benikeza abantu abasemazingeni laba abahola kancane bethula izindlu zokuqala empilweni yabo
sithokoze kakhulu ukuthi sixoxe nawe mshazi uvalelisake umvaleliso wakho ngicela kube yilokotho nje zokuphepha emgwaqweni kakhulukazi ngoba sesiya kule mpela sonto ende kanjalo futhi na Christmas
sifisela bonke abantu baseNingizimu Afrika yakhulukazi emaqadini ukuthi babe nokuphepha babheke baphephe ingozini bangaphuzi bashayele nentsha gate wehlise idramizweni sikunxuse futhi ukuthi uhulumeni anganele kakhulu la inanda ngoba ubugebengu be-GBV bande kakhulu nama-drugs. So ke sithi ke phansi nama-drugs intsha ayibuyele emfundweni.
Siyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu msakazi.
Besixoxa ke la nenduna yendawo, nduna yasemaqadini ubaba uNzuza.
Ngiyathokoza.
Siphinde saxoxa ke lapha nemeya esabambile uhlokohloko uhlokohloko thina esontweni ke kuthiwe ma ubambile umuntu kuthiwa akushiyi ukuthi ubambile wena umeya ngaleso sikhathi kodwa ke ngizwe bekwethula bethi uyimeya ebambile sikwamukele hlokohloko
ngiyabonga kakhulu kwamukelwa cha kunjalo impela bebeqinisile ngiyimeya kodwa ebambile ebambele imeya ngempela esayikhethayo ubaba uNonkosi
Sirixaba yebo mfoka madlala mkhulu umsebenzi owenziwe namhlanje mayelana naleli bridge ngiyafisa nawe ukudlule kulona sithi uthema ukukhuluma ekseni washo ukuthi kuyajabulisa kodwa futhi kube khona usizi ubushukthini
ya kunjalo sizokhumbula ukuthi leli bridge ukukhukhuleka kwalo kwaba ingesikhathi sezikhukhula lezi ezadlula nemphefumulo eminingi kanjalo zashiya abantu abaningi bengenamakhaya besele dengwane ngakho ke nakuba sijabula kakhulu ukuthi namhlanje sesikwazela ukuthi silivule ibridge umgwaqo uyavulwa sozokwazi ukuthi usebenze wenze impilo yabantu bendawo belula kepha ukuhlangana kwethu kanje kuyasikhumbuza ukuthi hey kwe kwanesimo esinje la khona silahlekelwe imphefumulo eminingi yabantu bakithi abaningi ke bala endaweni yasenanda nasentuzuma kukhona imizimba yabo iyagcina ingatholakalanga ngenxa yokuthi ikhukhula zazinkulu kakhulu udaka lolukhulu kwagcina kungazeki ukuthi baphelelaphi ngakho ke ngesikhathi sihlangene sizojabula sijabulisana nemiphakathi yonke ezokwazi ukuthi impilo zayo zibe lula manje ngoba ibridge selivuliwe kepha siyakhumbula laleyo mdeni ekuthi mangabe kukhunywa ngale ndaba yalekhukhula kuthinteke inhliziyo ukuthi ewu abantu bakithi abadlula nalezi khukhula ngakho ke ibona besithi kuyisikhathi senjabulo kodwa futhi kuyisikhathi esivuselana nosizi futhi
Usasho kanjalo nje hlokohloko angazi noma kukhona yini mhlambe okwenziwa umkhandlu mayelana nodadewethu lo okuyena indaba yagcinisa inkulu kakhulu ngoba yena wangena phakathi ngemoto waze wadlula umphefumulo wakhe
kunjalo kwa eqinisweni leli bloho kwamaninga seThekwini lagcina lithola ukwaziwa umhlaba wonke ngenxa yomphefumulo owadlulayo kasiso waphosekayo kulolo daba ke siholwa uhulumeni wesifundazwe ekubhekane nalo daba nasekuphenduleni nayo yonke into ngenxa yokuthi sathena kuba sihulumeni owodwa ohlukene igaba ezintathu kepha kubalekile ukuthi sinikeze i-province ube yona esingatha lonke udaba olumalana nendaba ye-bridge ngoba nathi namhlanje sizile nje sizonikeza i-message of support njengomkhandlu waseThekwini sijabula kakhulu ngoba zonke lezi zinto zila eThekwini kepha silandela ngemuva eminyangweni kaNdunankulu kanjalo no-MEC umthombeni ekutheni kube bona abasilidayo ngakho ke ibona abasilidayo kulolu daba
hawu siyabonga kakhulu kuyajabulisa lokho kutshengisa ukubambisana empeleni kungabe ukuthi ngoba naku into yenzeke eThekwini siyiTheku sizokwangamela yonke into kutshengisa ukubambisana phakathi kwahulumeni ogaba zintathu siyabonga kakhulu hlokohloko okunye ngifisa ukuthi ngesidlule kona hey udaba lokuphepha iTheku lithandwa abantu abaningi abazovakasha udaba lokuphepha nje la eThekwini singasabhekile inanda nentuzuma nomasho kuphela
Awu siyabonga kakhulu cha ezokuphepha sizinyuse kakhulu njengoba kuqali ama holiday eqalile nje sinyuse kakhulu ezokuphepha sibe nezingxoxo no hulumeni wesifundazwe osilekelele kakhulu ekutheni nawo ufake isandla ekutheni sibambisane sisonke uhulumeni ke wesifundazwe through provincial commissioner uthe uzowaphaka ngobuningi baamaphoyisa ka SAPS enimzwile uMC ekhuluma ngaphakathi esho ukuthi abaze semgwaqweni bazobe bekhona benza ivimba amgwaqo bezama ukuthi babheke ukuthi zikhona izikhala zikhona izindlela emthethweni ezithuthu ehanjiswayo Ethina ngoku kwethu ke ngomasipala wedolobha nathi umetropolis wethu sobe siutshale indawo zonke zethiku kunamaphoyisa ke besisanda kwaqasha kade secollege sizowakhipha nje kusukela ngomsombuluko awu 500 kuyale isibalo sizowakhipha nje ecollege sizowakhiphela ukuthi asebenze ama holiday wonke azobe sebenza yabona ke i 500 more than isibalo vese besivese sinaso kunemoto ezintsha esizithengile ezaka metropolis nazo sizozikhipha eziningi impela kwenzela ukuthi kungabi khona isikhathi la khona kuthiwa naku khona into amaphoyisa akwazi ukuresponda ngenxa ukuthi amaveni awekho azobe khona amaveni sobe senza ngayo yonke indlela kumanje ke ivakashi ivele sayikhona la eThekwini sinabadlali abangaphezulu ka 7000 abakhona nje wakukhona amasalga nje sesiqalile inhlelo zethu zokwenza ukuthi baphephe kukhona abantu abaningi asebefikile already abeze ema holiday nabefuna ukuthola lokho kuthiwa ama early bird bookings asebekhona already siyajabula kakhulu sithi Theku kuzobe liphephile kanjalo ke mhlawumbe umuntu asale seyibala nendaba yolwandle ngoba phela abantu bezela ulwandle eThekwini ukuthi cha phansi imoya ulwandle lethu luvuliwe kusukela phezulu kuze kuyophuma enzansi izimbili nje indawo kuphela ezilapha ya eBluff ngale ekuyile bishop kuthiwe Anstey's Beach kanjalo neIlof ekuyiwona nje avaliwe amabhishi ethu ke awu 23 yasewonke futhi 21 wonke uvuliwe lawa nje omabili avaliwe futhi akhona omakhelwane wabo ukuthi mawufike kuleli ingaphukuteki uzongela nje la kabakhelwane ufike futhi wename ukwazi ukuthi kube mnandi ngakho ke ithe kuvuliwe li clean likulindele liphephile abantu abeze bazoyithokozisa
bayiphathe kahle kodwa
awu bayiphathe kahle emgwaqweni ingozi ka Christmas asayifuni manje sifuna ukuthi u Christmas ube muhle nje kuze kuyophela
siyabonga kakhulu
awu siyabonga kakhulu lati
besixoxake lana ukhansela umadlala okuyena ube mele cha ngikubeke kahle oyibamba le mayor osukunjana namhlanje siyabonga
siyabonga
ayike mlaleli lihambe kanjalo ke usuku lwethu lo namhlanje sibonge kakhulu kungqonqoshe wezokuthutha nokuhlalisa kwabantu kwaZulu Natal ungqonqoshe usiboniso wakaduma kanjalo futhi nenduna yenkosi yesizwe samaqadi umshaze nebamba mayor uhlokohloko ukhansela umadlala sengiyavalelisa ke ngivike kwamasuku ngikufisela nje ukulalela okuhle kube mnandi ngempela sindawonye sithemba ukuthi ke sizoziphatha kahle nje obakuza impela sonto ende siphephe sigade bo nasemabhange ungakhiphi imali emshinini la ubona khona ukuthi engathi akuphephile uzama ukuthi kube khona nomuntu ohamba naye ungahambi wedwa ukuze phela siqaphele ngoba negangi ziphumile sigade kona lokho ukuthi nangu lo uhamba yedwa bese zikwenzakalisa asizigade nje impela siqaphele lapho sihamba khona ifisela ke ukulalela kuhle ngeuviki wakamasuku kodwa ke njengoba ngephuma ngivalelisa kahle ngomdlalo womoya
umnyango wezokuthutha kwaZulu Natal unentokozo ekunithulela isiqephu zomsakazo ngenhloso yokuqwashisa umphakathi ngezokuphepha emgwaqweni lesi siqephu simayelana nokuwela umgwaqo okuphephile
sanibonani ngane kaGogo sanibonani
sawubona Gogo bye Gogo konje amazu bayanda
bayanda mama bayanda konje imo blog
lwakamsomi Gogo lapha ngase stolo
kwenzekeni kanye
ubengekho namuhla esikoleni uthisha usixoxela ukuthi ucishe wavelelwa ingozi ecishe eshayiswa ngemoto ngesikhathi ebele umgaqo ejahe uye esikoleni
kwase kwakubike lokho osiyami kuyakuzwa njengane yami noma ukhuluma ukuthi ithukile kwenzeke njani ulimele ukuphi manje
usindile Gogo kodwa kuthiwa wethukile
kufanele ufanele hawo icishe eshayiswa imoto manje kuthiwa kwenzekeni
sengathi umane wangena emgaqweni engaqaphelanga ukuthi ayikho yini imoto eduzane ngenhlanhla umshayeli usheshe wambona yize ecishe wamshayisa kodwa ukwazile ukuyimisa ngokusheshe imoto
ingane kanti ke futhi abashayeli asubejahile ekuseni behamba ngesidini nesiphezulu uyazi nje sengimane ngafikelwa umqondo wokuthi sithathe leli thuba sibe nesifundo mayelana nendlela zokweqa umgwaqo ngokuphephile ukuze nani nifundise ontanga yenu
umqondo omuhle kakhulu lo Gogo cabanga nje ukuthi umngane wethu ucishe walimala noma ashone ngoba engafundisekanga ngezindlela zokweqa umgwaqo ngokuphephile ungabe usakhala mngane usindile ubayani
hayi ungakhali ungakhali mngane yami hey lalelani ke ukujwayelekile umgwaqo okuhamba izimoto kanye nabantu iy'moto ke zihlanganisa iy'moto ey'ncane aloli amabhasi namabhayisikile konke lokhu sesikubize ngokuthi nje iy'thuthi kodwa-ke kuney'ndawo ey'bekelwe ukwela abantu okuphephile kungaba yirobhothi noma kube nemigqa edwetshwe phansi noma kustop la kuhlangana khona imigwaqo loku-ke nikubiza ngokuthi intersection eduze ney'kole kuba nomuntu osiza iy'ngane zwele umgwaqo kanjalo nasey'ndaweni ey'hamba abantu sengisho-ke ikakhulukazi laba asebekhulile abadinga usizo njengathi nje thina bogogo
iziphi iy'ndlela eziphephile zokweqa umgwaqo
ngiyawuthanda lowo mbuzo wakho okokuqala nje uwela lapho kugunyaziwe ukuthi kuwele abantu khona ikakhulukazi laba abahamba ngey'nyawo okwesibili akumele usondele kakhulu emgwaqweni uyalinda eceleni komgwaqo ungakangeni ukuqalaza kwesokudla ukuqalaza kwesokunxele uphinde futhi ukuqalaze kwesokudla ulalele ukuthi ayikho yini imoto eseduzane bese uyawela uwela-ke ma ngabe kungekho imoto eseduzane futhi kuwena wedwa nelungelo lokuhamba qhubeke futhi nokuqalaza uzuphumele ngaphesheya komgwaqo. Ubuloko uqinisekise ukuthi uphephe ngokwanele. Umuhamba kupavement fanele ukuqaphela ukuthi ungavimbi indlela. Kuze kudingeke ukuthi abanye abantu abahamba la kupavement bona bese beyahamba bayohamba lapha emgwaqweni ngenxa yokuthi abakwazi ukudlula. Uma uhamba lapho kungekho khona upavement, uhamba njalo uqonde uzofike la ungakwazi ukuwela khona. Lapho uzokwazi ukubona ke imoto eziza ngakuwena. Uma ngabe kugcwele amatekisi namabhasi, qinisekisa ukuthi uyakwazi ukubona lapho uwelela ngakhona ngaphambi kokuthi ungene emgwaqweni. Uma kwenzeka, thola ukuthi robot livulele imoto kanti wena uphakathi nomgwaqo, ungagijimi. Kodwa hamba usheshe uzuwelele ngaphesheya komgwaqo.
Pho yini edala ukuthi abantu bashayiswe imoto gogo?
Eyi, aniveni ihlakaniphile. Lokho ke kubangwa ilesathu elandelayo. Okokuqala, ungena emgwaqweni ungenalo ilungelo lokuwela, okusho ukuthi irobhothi isuke ivulele imoto. Okwesibili, ungena emgwaqweni ungaqinisekanga ukuthi ayikho imoto eseduzane noma ehamba ngesivinini esikhulu. Ongeke kube lula ukuthi ime uma kunomuntu owela umgwaqo. Okwesithathu, abantu abawela umgwaqo abanye babo besuke besuthi iy'buzo zabantu abadala. Kwesinye isikhathi babone kancane, ubone ukuthi ababonisisi kahle. Labo bantu-ke bayingozi emgwaqweni. Okwesine, abantu abahamba ngenyawo ebusuku bengafakile impahla ey'khanyayo noma ey'gamile ukuze phela abashayeli bababone. Neyilwane-ke ey'hamba emgwaqweni zinganakwemuntu, noma mhlawumbe umuntu oyiqhubayo ekhona engaphethe iduku elibovu, okuyilona eliqwashisa abashayeli ukuthi kuneyilwane ey'wela umgwaqo.
Kodwa gogo, kuyenzeka ngesinye isikhathi ukube abantu abanelungelo lokuwela kodwa imoto zingabo.
Hayi, iqiniso, iqiniso impela lelo. Futhi kuyingozi kakhulu-ke lokho. Yingakho kubalulekile ukuqaphela ngaso sonke isikhathi, ulinde ngaphambi kokuwela umgwaqo, futhi ulalele ukuthi ikhona yini imoto ezayo. Abanye abashayeli-ke bababudedengu futhi abayihloniphi umthetho yomgwaqo. Abanye kubona bashayela bephuzile noma bekhathele bengaboni kahle.
Uqinisile gogo.
Ngiyajabula ukuthi ngempela nilalele niyezwa futhi. Niyabona-ke iy'ngane zami, ngiyazi ukuthi nihlukumezekile ngoba kusebenzeka isehlakalo esibuhlungu kubayani. Niyazi iy'ngane zami, ngifisa ukuthi ngibe nesifundo esifishane nje sokugcizelela konke lokho kade sikhuluma ngako, kuyimpawu, indlela eswela ngayo umgwaqo, ukuze phela kuhlale ey'ngqondweni zenu, niphinde futhi nixoxele nabangani benu. Maswele umgwaqo, siyaqaphela. Maswele umgwaqo, siyaqaphela. Siyama, siqalaze, silalele. Siyama, siqalaze, silalele. Siqala sibheke kwesokudla, sibheke kwesonxele, siphinde sibheke kwesokudla futhi. Bese silalela ukuthi ayikho imoto eseduze, bese siyawela makuphephile. Asishonike sonke. Maswele umgwaqo, siyaqaphela. Maswele umgwaqo, siyaqaphela. Siyama, siqalaze, silalele. Siyama, siqalaze, silalele. Siqala sibheke kwesokudla, sibheke kwesokunxele, siphinde sibheke kwesokudla futhi. Asiphendeni. Siqala sibheke kwesokudla, sibheke kwesokunxele, siphinde sibheke kwesokudla futhi. Bese silalela ukuthi ayikho imoto eseduze. Asiphinde. Bese silalela ukuthi ayikho imoto eseduze. Bese siyawela makuphephile. Asiphinde. Bese siyawela makuphephile. Awu, ingane zami, ngiyabonga.
Lo mdlalo womoya uwethulelwa ngokusiqhenya umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal. Fika uphephile, arrive alive.
Oh, So